the other day nikiwanga ugly every day classic inapata kani meparara hatujui skin care lip care hip care taona fika na vumbi ya utawala but nilioga nikarudi kwa soko kwa shelf mebaki wewe weke ro yangu kwa self hapa I'm cooked wewe ndo chef simi ni badi nina inadi ya kukuweka in chef
nakudi kibure tangu niwe shule usisikize rumors na kucheza nijikute na na wakiboronja wale kunde jijinguri ndo tungare lazima nijitume nikiwa kwa mix unajua nilip jaba cannabis my within fumare ya jil inakana shi my habibi tunazisituka kwa wawili usiwaite vevo kwa na mini
sick una ni feel mina kufeel na napenda all your things unataka zako jeans na my dancing skills
Nakwanga mbele ndo mna kufeel Tukitokeze kwa scene Inapaki wame pri wanajua
Nile kutake for instance Ukanipatia distance Nikanza kukumiss After tumianza kudifa Wendo miyamo Ai wendo miyamo
Super hayo yote tisa Nasakanya mtita Nikishika shling Mina witu natatisha Wendo miyamo Ai wendo miyamo Propaganda pere pepe za mtawa na kujeza na mapresha na kushumi ni manga Hapindi kuona mina wetu kienda far Wana try kuzima tanyo tabadu zinanga I'm the bestest, so screw ya mbese Exali kuwa testless, se unaroll na best dress I screw ya necklace, guru juu ya bracelet Rangi mekchukua juko stressless, best sex
Bemika saa, isuka saa Ukitaka iko hapa Ikonda kaspulo fasta Nani pia mhaijawa ichapa Kezi badi ya mepatana na kabizi badi Keti kaline lirukwa na chali mguangi Six inch tip na mpigisha maradi Alafu mwenyeshe miradi ni mchanga nye sadi Unani feel, mina kufeel na napenda all your things Unataka zako jeans na my dancing skills
Nakwanga mbele ndo mna kufeel Tukitokeze kwa scene inapaki wame bri wanajua
Nile kutake for instance ukanipatia distance Nikanza kukumiss after tumianza kudifa Wendo miyamo Ae wendo miyamo
Super hayo yote tisa Nasakanya mtita Nikishika shling Mina witu natatisha Wendo miyamo Ae wendo miyamo